Tsamoeng owa tsamoeng owa tsamtsa utjwa go tsetswantsho Kristim qhala
Tora qhalae Tora lentsweka o itshwanelana Kristim tswae ga gaetsho oma tshwanelae ha Kristim gaetsho ga e ka o tshwe immo u tshwanelana Daitro ik outro i. Ai tusaji tsanelana. Nai toare, nai tokomela, naruta, horenai tora an.